tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alkamsar sappo e nay lewru septembre hitaande 2023 yamde sappo e jiɗi ƴaɓɓilike silimaji capatne nayyi e jeegom le maison de la presse Bamako. Ɗon juttina on kabaruji ɗi kikiɗe hannde woni Alice Cissé Fili Dembélé woni to ɓoggi janɗe to. Gouvernement leydi amen ndi ana anni landinde malinkoɓe yogaɓe golle soldat sahu yallana heɓa faɓade mangal paɗe amen gonduɓe wadde immadaraji fewde e terroriste en ɓe le leful sahel ngel. Oɗo sariyaka ɓe ɓami ɗum le batu mabɓe mum gaddi alal bare keñi. Yammere yiiti mawuri hewtugol ndimako leydi amen ndi ɗon 22 septembre hitande 2022 ka kanake laamu hakkundejo o borti ɗum. Oɗo anniya ka ɓamama caggal hippanguji kewɗi gaɗaɗe leydi amen ndi. Batuji mawɗi pawi ɗi ɗo heɗintingol nafa yetto ɗum mu'intinde leydi laaɓi amen ɗi golleji muɗum fuɗɗi beete hannde Bamako ɗo. Fana muɗum woni ƴewtade laaɓi amen ɗi hono wordi tiɗɗalaji ɗi min gondi fewde muɗum ɗi fa yetto dabire ko hani feede fewde e majji. Sakiraɓe heeɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗi min jogani on kikiɗe hannde bisimilla moɗon heɗade ɗum. Le bateau conseil des ministres keñem alalbare gaɗɗo alalbare keñem sariyawol ɓamama kolciɗo wiide mangal paɗen sariyawol ɓamama kolciɗo wiide yoga e malinkoɓe wara fa ikkintine golle soldat sahu fa yaha fawoya mangal paɗe amen min gonduɗo wadde immadaraji le sahel fa yettole wuddu leydi amen ndi. Oɗo sariya ɓamaɗo o kan a yaada e toɓɓere noga e nayyi nuygel sariya mo leydi amen ndi joɗiɗo muɗum o kolciɗo wiide malinke fu wajiɓe juuɗe muɗum immo darano leydi ndi. Eɗum wodani yimɓelle fu ɓe duuɓi muɗum fuɗɗata sappo e jetti fa ɓeydoro ne famu keɗɗe Oumar Waygalo.
Le ɓeɗo yimɓele ɓe peccama gueɗe ɗiɗi gueɗal arandewal ngal hono yimɓele wabɓe koɓe noddirta SNJ na mangal paɗe en joppuɓe golle. Gueɗal ɗiɗaɓal ngal hono mangal paɗe en jaaɓe foftere ila duuɓi muɗen jottaki na joppuɓe golle ko warta e duuɓi joyyi. Le majjum kala neɗɗo fu jiɗɗo du aɗa wawi windude dow hen inde muɗum yellan tawe e ɓeɗo mangal paɗe en kedinteɓe serataffen. Kanko kuminiɗo kabaru yiite leydi Mali ndi kanko warta huncanti ɗum hoore. Laamu o holliti wiide ɓeɗo yimɓele anniɓe ɓamede ɓe fur ɓe ekkintinte kono ayiri banggal kaɓɓorɗe hono sériyaji ɗi kollitirta wiide no. Fedde tata ɓerde CNJ nde holliti wiide ana domtuno oɗo golle ko ɓooyi. Noon kanko jottino kabaruji ndeɗo fedde noddirteɗo makkankeɓe o hollitiri wiide.
Alhaali mo leydi amen ndi wolle muɗum o le ñalawma hannde o ka ana hasindini jaati ɓamde yimɓelle jiɓɓe wadde golle soldat sahu fa yaha fawoya mangal paɗe amen ɓele haɓɓo ko wondi wadde ko noon hollitiri wiide kanko Paul Oula o dunke andanɗo kabaruji ɓiɗiɗi e ndenago. O holliti ɗum wiide kanakoɓe leydi amen ndi ana hani nayorade banggal dabireji goɗɗi hono jooɗa haala yella dabireji na fayotto ɗati ana hani ɗati itte ɗum mbawɗi latade sababu yirwinde nokkule ɗe. Fa keɗoɗen fa ɓeydoroɗen famo anni ko kanko Paul Oula o haltani Adama Amadou Haydarado festango mawdu Samasiku.
Aujourd'hui, ce n'est pas très facile.
Hande wona fi hunde newinde banggal dabare hinade kabaru ndenago nden no suɓami anniya ɗumde yimɓele pelitiɓe ɗe rendude nokkuji yogaji e hunde muƴƴi nde sabu wakkati joni o rafi ndenago na yattan na sattayade nanno yalla hinade ɗum hon ɗiɗo anniyaji na hasindina ƴewtade durna dabareji goɗɗi hono banggal yirwira e ko nande muɗum. Ɗum haɗata hinade immadaraji kaltidal huncinteɗi hoore ele nokkuji ɗi wolde wone muɗum saabi faamu terrorist yagal ngal wona gotum to goto fof. Yogaɓe naati hen saabi kabaru diina woɓɓe kay yo saabi yolbere.
Heɗiɓe ando ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo bemi andi tuɗo hella amen Facebook na ɗu kon Twitter. Kanake laamu hakkundejo oɗon kanko colonel Assimi Goytaka o borti yambereji fuu pawi ɗi e yiiti mawuri hewtugol ndimako leydi amen ndi landinaɗo noga e ɗiɗi lewru septembre garondu. Oɗo anniya ka ɓamama caggal hippangoji kewɗi gaɗɗi iwrde to terroriste en ɓe fewde civil en fayetto mangal paɗe e leydi amen ndi. Le communiqué conseil des ministres o holtama wiide 22 septembre hitande hikka waɗanam seeɗa tam waɗirtake yambereji mawɗi ɗu jawdi ko ɗum warta jawdi garondu fa watta hen mayru ndu wara fa hokkitire yimɓe fa laato jawdi garondu fa watta ley hen ɗi wara fa faabo yimɓe ɓelleɓe terroriste en ɓe hippi noon holtiri wiide faham communiqué conseil des ministres o. Beete hannde low bomboje faɗɗama fewde aéroport Tomboktoule on ɗo wattu goto ɗu fu mangal paɗe en leydi amen ndi holti wiide waɗi immadaraji keñem laatiɗi sababu ittude yonki terroriste en sappo le ngallure nde fa ɓeɗoro ɗen faamu faham keɗɗo Oumar Waygalo.
Ɗeɗo bomboje bedama toon wakkati nde jeɗɗi yamde ƴaɓɓiri silimaji nogay bomboje tati beda eɗo diwoji ɗi koɗata le ngallure tumbutu nde. Wala fu bonandaji ko bomboje ɗe gaɗi jamar nde du fuɗɗi yaade toon e hajjeji muɗum. Le on ɗo wattu fu yimɓele wonɓe to gawo to kollitiɗo won sikkita wiyede jihadin koɓɓe natuɓe e juuɗe communiqué état major leydi Mali ndi ɗo holliti wiɗo ɓe bidiki bomboje mabɓe caggal cuuɗi nokku noddirteɗo beer kaña almustrat ɓe mbiɓe mbari toon ko yata sappomɓe ɓe noddirta terroriste en ɓe mobile ji kañe moton ŋaji fuu ɓe bonni toon ɓe mbi wattu joni diwoji mabɓe aɗa gondi e diwde ley ɗeɗo nokkule fuu
adama jara antirteɗo benle cerveau ɗo woni ardiɗo fedde no ɓe noddirta mouvement yere wolo debout sur le rempart saria le leydi ammendi ka jukki ɗum duuɓi ɗiɗi kaso wara wadde e hitande ley hem hitande wonde nde o heddoto e lewi saria tribunal commune jeegomo district bamako ɗo oɗo ɓammi anniya feere oɗo gorko heyɗintinde laawi amen ɗi na ɗu ƴewde dabere ko wawi laawi kanɗi jokkede fa laawi ɗi heddo moƴƴude ɗum woni sicili batu mawɗo mo golleji muɗum fuɗɗi beete hannde bamako ɗo yimɓe hewɓe ɓe golle o woodani waram jukkitaade oɗo batu ɓannde sappo e nayi yahde sappo e jeegom lewru septembre ngaruwondu le wi ministre kumaniɗon jaami ngarmide leydi amen ɗi ɗum waram latal sababu ƴewde hono ɗati amen ɗi wordi laawi huɗo hani jokkede yalla ɗati mu'inteɗe leydi amen ɗi ɗuwana heddo moƴƴuɗe fa ɓeydoroɗen fam faham keɗɗo oumar wagalo kane mamadou samasiku
ɗe yitande 2022 ko ɓuuri kilométre ŋaji ujunaji noga e joyyi kañi en moƴƴintina noon suudu ministre humminiɗo kabaru ɗati le leydi ndi hollitiri wiide oɗo ministre noddirteɗo madina sisoko o wi immadaraji goɗɗi kasa ne gondi e wadde le yalla ɗati ɗi ana moƴƴintine le leydi ndi
ngal ɗo kawrutan lato sababu wadde miijoji lugguɗi dow sisli jogola ɗati muɗiɗi kabaru halfingol golle muɗum kabaru halfingol golle haybugol ɗati ɗi e huncangol hoore ɗiɗo golleji haybugol ɗati
kono ayiri banggal heɓude jawdi kañe waydi ndeyanago iɗum e tiɗallaji koɓe jogui wattu joni e moƴƴintinde ɗati ɗi noon kanko noddirten adama trawaré laamiɗo fedde nde noddirta agirout nde o hollitiri wiide
ne woodi tafun heƴo golle ƴewtago golliɗe notoɗo kabar muɗum ɓamete kako ɓuuri hewde golleji ɗi lettako fewi ko yiɗa ko andon wiide fuɗɗude tumbutu ngabbude joni watta duuɓi ɗiɗi min donki hinnade golleji sawi raf ndenago
le oɗo batu balɗe tati homo fo wara hokkude do hen hakkille muɗum yala ɗiɗo tiɗallaji jan heɓene jogala
le leydi amen di ana tiiɗi sanne halde adadu yimɓelle ceeroɓe hitande fuu ga eko tayka koka holtama wiide adadu yimɓelle ceeroɓe le leydi amen di ka adadu muɗum ana wondi yarde yeeso hitande 2022 tribunal commune nayoba diski bamako ɗo holiti wiide dewle temeɗe jitti capan joyi e jeegom woni ko hunti kulleji kewɗi sabi mbini ceerago le leydi amen ndi ga ceerotoɓe kañum en ka holiti wiide won ɗati kewɗi kannoɗi jokkede tafon fade ɗiɗo golleji yettade fa keɗoɗen fa ɓeydoroɗen famu hannde dossier de la semaine fa ɓeydoroɗen famu hannde dossier du jour amen ñalawma hannde o ɗo majjum waɗan aissata diara fa yetto kañen keƴaɓe amen gonɓe le crédit ji ɗi landini ɗo andi ko sitasi deɓe kañum Mamadou Samasiku fewni en ɗo hen
ɓamde yelimani yaade kajolu fa masina o kabar goto ngo hollita to yimɓe jooɗi ɓe ɗen nokkule ɓe holliti wi kulleji kewɗi ana sabimbina bonnude dewle ɗen nokkuji watti fuu
konngol ɓamangol ngol golliraka yo gota sababuji ceeral gamenga ga kajolu ko ɓuuri hewde ɓamodirɓe fofna muni ɓerde ga yelimani kay ɗon e ɗon caggal koɓe ɓamodiri ceeral jokkan e kutugoji ɗi saabi joote ga kajolu ga dewle kewɗe ene haɓɓe tawe ɓamodirɓe hakkillaji mum en lamdaga
dewle watta kan kasin de kowral le wi kanko yakuba dogoni goto andu neɗɗago ko holliti fa hannden wi bonalaji ɗi dewle ana sabimbini de honende dewle waɗirte ñolman hannden
sa ƴeewi banggal sifaji kawrete hakkude yimɓe wakkat juuno o ko ɓuuri hewde eɗen yowi dow ɓurde yiyeede e kabaru keɓe ndenno dewgal haɓɓangal dow ɗiɗo sifaji ɗi ana tiiɗi juuta balɗe kambaɗon a hani fadde dewgal ngal yimɓele ɓeyda andodirde
ana tiiɗi jaati dewgal bona yeeso saratoɓe ɗum ko hollitita to nana kadija singari fofana kañyo goto e maysra gollole tribunal commune 6 ko holliti fa hannden wi saratoɓe jaati wawa bonde dewgal cagan so e fi e dabiriji yalla kowral an heeɓe hakkude ndelodirɓe ɗiɗon
jongalle jiɗɗo serude guendu neldantalke tribunal ndenno jige fiyan dabere tafon yiɗude e ɓamodirɓeɓe ɓe tinno fa hannde ƴewtade no kawrol heɓete nden o tottanɓe sifa lebbi jeegom yalla eɓe miijoyo so caggal ɗiɗo wattuji ɗi fof ɓamodirɓe na pelliti firtude dewgal ngal nden hokka ñamrore ceeral ka wattu miijomoɓe tottoto sato natto sababu ɓamodirɓe yogaɓe watta kabaru ceeral
miccutunde wiide leydi mallin dewgal ana wawa bonnede yeeso yimɓe saratoɓe saabe kulleji tati goho muɗum so gorko e debbo hokki danum en dewgal bona ɗiɗɓel muɗum soɓe holliti ɓe wawa wuurde nokku goto kasin tatɓel muɗum so taguji bonɗi matama e gorko ma debbo ɗum ana sabimbina dewgal bonne
sakiraɓe heeɗiɓe ɗo min kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hande ga fadde hefe nokkuɗe seeɗa yewtere amen nde ene wodi. Wassalam.
Jonte kese martama kumpa le leydi meɗen ndi ɗum ne ministére daraneɗo habaru cellal le leydi meɗen ndi wi ana darda ɓiɓilendi men fuu ndento e oɗo ñaw.
Jonte mawnde nde hana yeɓede iɗum anditire e wulare calɗi na walla hoore na walla codduli. Oɗon mbawi dun tutude ƴiƴam, oɗon mbawi matude wulare mawnde kañum e puƴe e calɗi moɗon.
Oɗo ñaw ana wawi waltirede e ngature ɓowɗi, oɗon mbawi du rentade oɗo ñaw no newiri.
Udde nokkuje fuu ɗo mototon ndiyam
lele e ley arkillaji,
mbuwe cuuɗi mo kañum e seraji mum,
ndentere du e arkillaji, ɓorne kaddule du kuuɓoɗe e calɗi moɗon fuf.
Itte ko tundi fuu a wi'an ndiyam tunɗan huɗo juppo nyama moɗon kañum e yono mum.
Oɗon mbawi wujade neɓe meji e calɗi moɗon e calɗi sukaɓe moɗon ndenoji on.
Fati jeggito wi arkille yo dabare arande fa rena sukaɓe mo.
Ɗum ɗo yo kabaru ƴiwranɗo no sijo tamani e faabodirɓe muɗum
ministére kumaniɗo cellal kañum e hinne yurmede.
Leyful sahel ngel yo nokku moɗo to yimɓele gaɗoɓe witta witta ƴaɓɓorto. Ana heɓa duuɓi seeɗa jon yimɓele ŋutuɓe yaade laawol ngol ka haltana jamande tiɗɗalaji matitiɗɗi ɗatolngol sanne. Eɓe naada yimɓele nangoɓe ɗiɗo ɗati ƴeewa ko wawi gollude nokkule muɗum en fade muɗum en immade so nanga ngolɗo laawol mbawɗo yettindeɓe torda ko e warta. Magasine amen ñalawma hannde o ɗo majjum woni Mamadou Samasiku kay mi e hoore wonko pewni en dow hen kiireja.
Kapon Samira yo jokolle jeeɗo Sierra Leone. Oɗo jolanke fangi Agadez leydi Niger ana wara jonte tati hannde duuɓi ɗiɗi cagtiɗi ɗi. Kanko Samira o yiltiki sanne ley sahel ngel, yalla heɓude laawol yahde to tubakuɓe. O mimi haala kabar muɗum keɗɗenamo.
Leydi amen ɗo mi wala golle, mi wala du fuu mo mbawmi tuugade ɗo muɗum. Mi nani wiide wonmo honoroɓe am gonɓe runde Europe, ɓe mbi kam mi wara mi tawtaɓe ɗon golle ana ɗon. Ɗum saabi so ɓammi anniya nangude laawol ngol e ƴaɓɓorke Guine Conakry tafon. Caggal muɗum garmi leydi Mali, ɓettorimi Burkina Faso, jarmi Benin. Caggal muɗum so garmi Agadez. Wakkati no mi jotti ɗon ne mi tawi ɗo yimɓelle coxeur en nanguɓe kalsi e juuɗe amen, mbiɓe men du waram naɓuɗemen leydi Libi. Ɓe ɓami min fa mi jotti le tuule jarini ɓe joppimen ɗon, ɓe mbimen Libi min goni. Caggal komi landi ɗum ko ɓe mbimen wona Libi min goni. Kina min joɓi yimɓe woɓɓe du kalsi kasen, so ɓami min wartirimen Agadez. Ɗo won ɗo min jooɗi tafom fade amen landinade nangude laawol ngol kasen
des pour installer bien après pour partir encore.
Hono kanko Samira o jolankoɓe hewɓe keɓetti Allahji yimɓele ardotoɓeɓe, yalla eɓe keɓa lawol ley sahel ngel. Gote ɗiɗo sababuji woni ko Lasina Diallo ruttike ley leydi makko Mali. Wakkal jooni o kay restaurant o jogui to Tumbutu toon.
Won yimɓele ɓetortoɓe leydi Mauritanie, soɓe iwi Mauritanie fuu ɓe jaaha leydi Maroc. Eɓe mbawi nangude yimɓele jehoɓe joolaɓe miloji ɗiɗi na ɗu miloji nayyi. Ɓe mbiyan ɓeɗo yimɓele eɓe mbawi naɓude ɗum en Italie na ɗu Espagne tawi wona gonga. Eɓe jogui yimɓele hewɓe tedduɓele oɗo golle. Mi heeɓi kalsi seeɗa min ka. Ɗum saabi so ɓammi anniya wartude leydi amen ndi. Min taykike ɗum wiide nokkule to ñamete heewa sanne ɗon. Mi wari Tombouctou ɗo, min jooɗike ɗo, mi utti ɗon restaurant am. Ɗum woni nokku to yimɓe warta so ñama.
Kanko jolanki kiɗɗo Aminata Sy jeeɗo le Mali e Côte d'Ivoire ne darda jokolɓe huncede hoore ñiɓgol gollirɗa e ley leɗe ɗeɓe goni. Kanko madame Sy o ɓami anni a joɗaɗe ley gallure kay leydi Mali ana wara duuɓi kewɗi hannde.
Mi heeɓi jande fa heewi ene laawi ɗe ƴaɓɓirimi ɗi. Ɗum laatki sababu e juuɗam fuɗɗitinde gurdam kesam. Min ka so wonko mbajotomi honoroɓe am nangoɓe laawi witta witta ɗini woni ɓe tewta ko ɓe golla ɓe jooɗoto ɓe gonto. Saabi golle tan wawi laatade sababu e juuɗe maɓɓe daranade hoore maɓɓe tawa ɓilaki fe goto ɗum. Neɗɗo wala fuu to moƴƴi ɓurde to muye hoore. Dawol ana moƴƴi sanne nga e dawirde e le saria hunde fuu ɓura ɗum.
Issouf Dabré jolanki kiɗɗo jeeɗo Burkina yirwi sanne e ley golle demal. O warti Burkina ne wara duuɓi kewɗi hannde, yalla hinade demal. O yirwi hen ɗum banggal banana. O jantike no waltiri jolanki yottade kinotoɗo demal e ley ko heɓani en Daniel Koulibaly.
Miɗe wonno Libi, caggal muɗum ƴaɓɓorike Guine Equatorial. Mi waɗi leydi Sénégal ndu. Ɗeyɗo leyɗe fuu ɗe ƴaɓɓorimi ɗi mi faami wiilele muɗum fay hunde wawa heɓede le majji ko wawa heɓede to gommi ɗo. Ɗum saabi so ɓammi anniya hinnade golle ndemal jonka namasa woni ko ndemanmi miɗa heɓa hem sanne ɗum. Le gollal ngal so miloji nayyi gattumi hen miɗa wawi heɓude hen miloji jetti. Keɓal am caggal golle o hoore fuu ana wawi yettade miloji tati e feccere na ɗum miloji nayyi saatu.
Golle margal dabaji demal e awgal latiki sababu jokkolɓe hewɓe sahel ngel jirwi keɓa mum en. Hono holtiri Yusuf Dabre hectare goto no wawi latade sababu keɓal millioji nayyi sifa kinniɓe kabar muɗum ɓe. Oɗo magasin o yo dental golle cuuɗi radio tati fondation Hirondelle studio Kalankou to Niger studio Tamani to Mali e studio Yafa to Burkina.